deftere Allah haalani en fi lamɗo mawɗo goɗɗo mo waɗi Mumbai mawɗo fi ɓiɗɗo makko, mo noddi yimɓe fof basuɓe e jomaɓe jawdi, mo hokki goto o fi wutte kafu o ha ɓe ɓornoga feyta o. Noddaɓe fof gari eɓe fof ɓe natiga nder suudu ga. Goto he hakkunde maɓɓe jaɓani ɓande wutte kafu o, makko mbo wi wutte makko yoni fi besagu, mbo ɓurni hoore makko fi ɓangol ɗo yagude kafu. To feyto o yimɓe fof beltima, si wona o neɗɗo mo ɓornima wutte makko tan, o kanko mbo weltaki hay seeɗa. Mbo miijima e hoore makko fi hoɗum mi mawni hoore am, o ga moƴƴani, o gude am nandi tigi he limce, fi hoɗum mi salima ɓande o ya wutte kafu. O lamɗo o natiga ndu suudu he dillere mawnde. Awa lamɗo o laari o mawninɗo hoore makko, mbo wi teeri am hoko battaga heɓa o wutte kafu o. Kono o gorko wawani jabade hay seeɗa. Awa lamɗo o yamiriɓe no ɓe kaɓɓumbo teppe e juuɗe fof, no e boppumbo to yas to niwre nde woni to e to guliki wonto. Yeesu haali o histoire fi mawningol hoore mum ha yimɓe fof ɓe jiyakko e maɓɓe. Dewtere Allah nde wi en poti ɗaɓɓude lawol pewgol jahongol to alkiyama, saabu yimɓe fof baɗi junubu, enen fof en gandi ɗum ho wona gonga. Baɗoɓe junubu ɓe keddotoɗo jayngol iblisa ha habada. Teeriɓe am ɗi konɗi kewi dowle hongol lawol jokkunoɗon ha on jafanama e junubaji moɗon. Woɓɓe ɓe jokki lawol mawɓe maɓɓe, woɓɓe ɓeydi korka maɓɓe e julde maɓɓe ha ɓe jafanama, woɓɓe cikki ko sadakaji maɓɓe e baggol ko moƴƴi naɓataɓe to alkiyama. Ɓe getima ha moƴƴere maɓɓe ɓuuri teddude bongol maɓɓe. Ɓe mawni koye maɓɓe e ɓe koolima he dow ɗi piiji, mbo nandiri he o gorko mawninoɗo hoore mum, mbo salima ɓande wutte kafu o. Hay goto wawata darade to yeeso Allah fi pewal makko, ɓe nandat he o gorko darinoɗo to yeeso lamɗo e limce makko. Kanko mbo woppama to yas kooliɓe pewal mu'en boppete to jayngol iblisa. Awa keɗe kibaru moƴƴo Allah ɗi jogi lawol ha on jafante. Allah waɗi lawol gotol tan ha yimɓe fof dandete. Yeesu wi min komi lawol ngol ha on jahat to Allah. Heɗo kombo fala haalde ko Allah nelno Yeesu Kirist ha mbo maya fi junubaji men. Allah yafanto neɗɗo o simbo acci junubaji makko, simbo gomɗini Yeesu mayi fi junubaji makko. Woɓɓe mbiyat mi yahi lawol am tan ta ɓe nandi e mawninɗo hoore makko. Awa ñande ñalade ñawore nde maɓɓe ɓe boppeteto jayngol. Ho a wona joom hakkil ɓaga gokkal Allah ngal, ho a holto Yeesu ha mbo yafanoma a heɓa gurdam habadam.